hajimsafi.com.
Yeah, I do glamour.
Must keys.
Oh my baby, hello. Minataka tonge kidogo. Vipi hali yako? Nimekumisi mwenzio. Najua natamani tuwe wote, ila nipo mbali mwenzio. Natafuta siku wa manane, riziki kupata kukosa. Ipo siku utapata unachopenda, basi usiniache mapema. Hata mimi kukosa so napenda, basi usiniache kisa hela. Ipo siku utapata unachopenda, basi usiniache mapema. Hata mimi kukosa so napenda, basi usiniache kisa hela. I love you, my baby. I miss you, my shady. I love you, my baby. I miss you, my shady. Utaheru wena subila, usichoke kunigojea. Kupata kukosa ni majaliwa, chochote takuletea. Najua mapenzi yanatawala dunia. Usiniache baby oh. Ipo siku utapata unachopenda, basi usiniache mapema. Hata mimi kukosa so napenda, basi usiniache kisa hela. Ipo siku utapata unachopenda, basi usiniache mapema. Hata mimi kukosa so napenda, basi usiniache kisa hela. I love you, my baby.